exclusive from zhitspromos.com.
All right, son. Rap so fed up, I know. Yo, boy.
Hurry up for me. Kabena baby, nevi see it. Kabena CV 1 million. Ndineba tesa monga nipoda. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya zoje. Na iwe waenda again. Again. Waenda again. Ama nisi ya zoje. Na iwe waenda again. Enda again. Waenda again.
Nalimona kwa tindi webo wada bakandulo mumfimfi. No ishiba kanshini webo snitchi. Heart broken kumuti mana mastichi yeah. Kuwa bena nefite muikwefi. La fuja dimpisha mufingi nshapene. Diezi nefya kweba detindande. Kwa te iwe wale tila tawaka bande. Walibondo kela kumangalande Dimbika sheko kupepele lapu. La fute mupila patini nevatesha sote no monda fila futu kuba wanponga. Isa umbika le kale
Kabena baby nivi siete. Kabena CV 1 million. Ndineba tesa monga nipoda. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya soje. Na iwe waenda again. Again. Waenda again. Ama nisi ya soje.
Wana silu fyanga tayari. Ama shoko kuba nepo tayari. Fila mbefya isu shama tayari. Beautiful kanshi enso kamuchani. Palestina lafi samba mufi. Na lafi takata muksila mukandu fiekos. Ukuba singo temulandu eli. Mbitu pitiri sokula batamba kofienga. Na pone na montina fiat fest inje sheko. No ishiba kanshi nje pone na mumazeto. Nina kande fwaisho kuchita seto. Pano no njipu seko.
Kabena baby nivisiete. Kabena CV 1 million. Ndineba tesa monga nipoda. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya soje. Na iwe waenda again.
Again.
Waenda again. Ama nisi ya soje. Na iwe waenda again.
Again,
waenda again. Ama nisi ya soche na iwe waenda again. Ama nisi ya soche na iwe waenda again.
No rap song
again.
Rap so fit. Yo boy, yo man.
Ama nisi ya soche na iwe waenda again.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.